I just can't. I can't send him more.
So nyumi ro mwana. Yeah. Uganda nyumi ro mwana. Yeah. Yeah, Moloko le moto katwala ba wajifuna. Naji mukya ko
kisa.
Naji mukya ko
kisa.
Naya bagaga munyumira mwana. Simu mubi.
Selinyumira mwana.
Echana chezinya zinyo limbi fana yi.
Kama batali ya nyama chito wa wamaji.
Naya ba imbi munyumira mwana. Simu mubi.
Selinyumira mwana.
Yeah, naenga tunyumye. Minyo tusinike. Singe ya li smack. Hey ya limbaga. Buchila rocka shit. Bichi bichi man. Smash your pass. Isuka waman. Black wakola, tena tosasulwa Kalango mwalava, kabuzi kesala Deka basomere, si atasirika Nenga mandumu na Uganda usala ukuba black
Mulo,
zebinye mira mwana
Uganda
nyumira mwana Zebinye mira mwana
Uganda nyumira mwana
Tukira kusimu vidata netu yuwa mu Kana kasike we gure datensi jamu
Hatukufa Uganda nyumira mwana I just can't. I can't say anymore.
But you know who I am?
Useful idiot.
And who are you?
Political piglet.
The politics is a new mira mwana. Simu mwe. She said na confidence we have my J. Balonzi bambi vatia na bote vase. Na balonzi mwenye mira mwana. Simu mwe.
Zabinye mira mwana.
Kukera kwevuma. Mabloga mkore. Balaba musala. Bana batomera. Moko itakulia, muna zulia Zikadi bagula, chivina talina Hona sitia nisi, mpologo mazilia Kaza nyama kesi, toku kachakuna Baku blue tick, the real question is Hani ya kuwa all accessory
Zeme nye mira mwana
Hani ya kubia mzee
Zeme mwana Yeah, yeah, yeah
Zekera kusimu vidata nebiwa mu Kana kasika vengureda tenzi jamu Banga gane nyumira mwana Simo mubi
Zeme nyumira mwana
Oteka kusiteta sunumia newewa ka
Okendo suku kapu macha sinajirara
Na yaba tesi mnyumira mwana Simo mubi
Zeme nyumira mwana
Baba kusoso media ne TV bavuma
Musajia chakuba zihiti waya galira Nenga munu jia nyumira mwana Simo mubi
Zeme
nyumira mwana
Baru